Hey yo, this is your boy Kande Buddha Buddhist, out of class corruption music in Uganda. Better listen to Speakers Entertainment, Steel Records, Steve M Production.
Sweetie Ati, yekwe kwenjaga la, yekwe matila, yekwe kwenyumi wa. Sweetie Ati, yekwe kwenjaga la, yekwe matila, yekwe kwenyumi wa.
Since I'm your throne, you're my number one queen. Jaga la mkwa kwa mkwano kwa na matala musaja wafuna bilo, jinse number one don. Jaga la mkubika majanse nga sige kuya ulili. Mwabula mkwano siri kweta mwai. Kule chikosi chepenzu wa chisomele lanze. Tonjumia, tonjuza wika dobe la wo madamu. Matwevi gambo vya senga wabikobele lanze. Nesika mkwe sige wala ye penzi. Mesuku mbato ndekele la malava tonja ulia. Tegala mkwa gale riri yonga si kweta mwai. Uwoku ya ujagali uwonti nulia. Eli wewo mkonya kogo mtima wimbo go. Omusimu kwa kaimane kunyabala. Zimba nunga balala malava ni mbukutana. Holi mwevi lungo vya lave misikiriza.
Suti ati ye kwewe nja.
Don't talk about who don't care what them say. The love I'm giving you is the love, you know. Kaboom!